tēnā koutou. He wāhanga iti nui ho tēnei o te kōrero a Mikey Sherman mō te rā maumahara i ōtautahi mō ngā tangata i whakamatea i reira. He aikia Mikey, he wā hu marie, he wā i rongana ai te aroha o te motu ki ngā ihirama, o te rā i rongana hoki te mamae o ngā whānau o te hapori ihirama i reira. He kino te pāmai o ngā mahi kino a te tangata whakatumatuma. Kaori i tuku ai e Mikey tana ingoa. Tā tūmamao i kitea i reira te aroha o te motu nei ki ngā ihirama a nā Mikey i whakaae. Nāna i tuku mihi hoki ki te pirimia a Jacinda Ardern mō tana arahi i a tātou o te motu whānui kia tuku aroha kia rātou ko ngā ihirama. Ko Jacinda te māngai a he nui ngā mihi i tuku ai te ao whānui mō ana mahi pai i tēnei wā pouri rawa atu. Kia ora tātou katoa.